Ememe abange meme
ah ememe katerera ekwakasa
mukamulira no abasaje meme
ah ememe katerera ekwakasa
mwinasa ganya batendere meme
ah ememe katerera ekwakasa
sebe biye biyo luimba nengalu
ah ememe katerera ekwakasa
sibana muzungu nali sibitete
ah ememe katerera ekwakasa
nayeka kulira obusungu mukuma
ah ememe katerera ekwakasa
kamulira mutawana muliranu akirao papiba kuzize muliranu ita nuru warara muliranu uwa uwange nywera nywera anga nengo yekaina mulekemba tendere abange mimi mutejazia sobu sungu munduma mukasomu humba chatura kumbiri mukamuliranu akulaba yasinga mukamuliranu akaya kulendungwe mukamuliranu akubanga wapina wenolabebere nofulendani mukamuliranu anokwebera mukamuliranu amulusi kumanga mukamuliranu akulusi kotega mukamuliranu atuuyo mumwanyi masoka kumyosengo chilake kunu takaseri kutengo wakuzungwama ngande choyoyo chikulu muli bubi kale banange mbasaje mibe kwake kwakaza mukamuliranu muletere obutemu kwake kwakaza mukamuliranu muterete obutemu tirimbe kwakaza mukamuliranu muzalire obulogo erane kwakaza mukamuliranu musombere ndwadde owaye kwakaza mukamuliranu mutwale kakanga watemuza kutuza abasajja mangu wabula mubadeki abasajja nabo abangemuza bubuza siringa yuba sendogambe meme tafumba jeya abangengambe meme kwakasa omwana omwana gozala nomutuliza mumbuga esongino sawali nomuzala momwana era tebalina kyonyamuzala momuntu owaye bimbemembembe ebirabe naawe waliwo banono balulira mumbuga myaka kinana yagala wabiri nawe bima bima omukwano gu era ozitulemu olabebwe kwenkana mukwano gw'omwana onoba obusi okwaka mulisa obutaddemu ebuntu musomusogo obutaddemu ekembu mwana omuto oyo alina okuzanyira anti okukukwatako omuzeeyi nokwaka ee nze ndeka ndeka nakoye bwadda nnyo naawe ozanyirira nnyo ngaakaana akawuli emere obeka yaki muzeeyi tobolye sikyabanenyera abaana be mwazaala musuuse ekibole yateeka tonakuza kuba abannange musuuse nakuye ebulali enswali kuliiza ebuzira mbuuza kwaddawo omulimo gwawula ee netekerera ereetekyo oyoyo esagasaga neye kukwasisa obwana ndaba n'ebisolo bikuka abandoona olanga biswase botera otuke bakusanga kutalo oli kuteweeridde
asanga omwami kukyalo kyeddundu mbamuwalawala akutte n'akabuzi twala mukazi wo nenfaako ensozi kale n'obukoko n'olaba abalabu abanga akanyambereke kagudde bannyabo sisinaweera nja kugeza sibu bino nebimpemembeme ebinkabizira yenalaba juzi kyamatize mbeme zajja semadungu yetibanuza omwami bwatuuka nga beera ne nazaala nazaala wonoomuna alwala omwami aleeta kiteeso bamugjeyo gyali bamuleete wano obujanjabitayina mukyala yeeyanziza nakyala yeeyanzi
Mwami otezeza munange sinu Kubanga mchalo telia muwadadala Ateno lubendo na lulu wadelua Antubale mbera gane mbilo sabu
Ah.